بنها مغاني مزور إلى بوسارة شيما نايكيما وتنقوانا نايسان mpende mkeo na atakupenda kweli Anani sitiri hata kwa dagana ugai Penye fura na mapenzi na uyabu Penye mapenzi ya nanyoka mambo Tena nanipenda hata kwenye ngumu ali Na mena mdekeza kama penzi na mama kumuna Tena panda mgongoni kubembeleze ulai Cause you're my baby, you're my baby That's why I lie
The way you do me, the way you do me
That's why I lie
Touch me, please.
Oh, baby, touch me.